as love music. Six da grace you
DJ Mwamba.
Yeah. Zile boy. Kati. Like a wall in my room, can you please be with me? Don't disappoint me. I have to money to sing and grab ya. Ni wewe ambide umezi boy. Ngandika kanya love mu capitulators. Ebitu vya select mu small letters. Ye gogo njagala. Sembira kumpi nange tulewa mtujaguze. Bula mbunyu manguri nago ya gala. Siku mamaza, ngaba fala hai. Kati, katika anya, kati, katika amba, kati.
Peleke kwetu, owane mama wangu. Nipige chakula tamu, gyan, tam tam, tam tam, yeah. Kila siku mina kulota,